Sizophakamisa igama lakho kuze kube phakade. Kusukela kobaba kuya kubantwana, every heartbeat will proclaim. Akekho njengawe Jehova, liphakeme igama lakho.
Every voice will declare.